fofo ma ono hettinan toɓe habaruji studio kala wonko sukaɓe ummatore ni Ali Ñalli Abdoulmoun yettinta habaruji ɗi anda he moɗo haddami ɗode Oumar Hamma fofo ma Oumar
Ali Ñalli fofo jangonɗa habaru on joganiɗa e hande lasara o
Oumar nder habaruji meɗen hande ni en kalan dow jaɓol ceede ko ɗum waɗanta jangoɓe ton enɗen ni nder jangirde université Abdoulmoumouni mo ñame ɗona ɗum ndu ni fa handen ko watta ɗum wallira golle fedde mabɓe de enda nder yewtere pindinol meɗen ni alal fuu en gaddan tariki duni fa hannde Ibrahima Mohammed suka ummatore huɓeere agades ka woni ko gaddante hettinantoɓe hannde Oumar o duni fa hannde no gaɗowo ñogol noon en kantiran duni fa hannde no ɓowirɗen fijoji meɗen ko coñinol ɓalli Oumar filla paale ko wonni no bonnani inde huɓeere Zender deɗen ni kam fuu e région Zender o andan ni baɗu ni ko himɓe hana ko wona no waɗe to enɗan woni no kala gonga e gonga fuu hanano Aisha Maki suka ummatore jeyaɗo to enɗan ni nder huɓeere Zender de enɗan gaɗɗo silma indiraɗo Zender holliri ɗum nder silmamu o
non wattiri gonga laɓɗono Ali en kettine ko Moustapha Mamman Sani waddi firta e ɗengal fulfulde
nder film makko mo inditir Zender gaɗowo silma mbiyeteɗo Aissa Maki o wurtini kulle goɗɗe tawaɗe e nder gallol Zender nde en
ko jaami Amérique mi yii habaru gon hollugo wuro Zender e sifa bonɗo wakkati Charlie Hebdo ko burtaki sattuɗo waɗa nder wuro Zender
eley silma mbiyeteɗo Zender holli ɗon enɗa ni caɗale ko sukaɓe ummatore tawda
ndeni neɗɗo naati nder lawol internet to keɓata habaru dow leydi Zender a wi an kulle ɗuɗɗe amma no handi faame ko woni no wadda fii bonɗo o rafi golle kan wonno wattaɓe nder fii ɓiɗɗam bonɗako
ko wona nder région Zender au temps Aissa Makini o waɗidu leydi Niger nanama nokkuje kewɗe e dow fii ko darto silma mo o waɗi o enɗa yerno Yahya Badamasi jeyatoeno Zender kandu haali
ima ɗon towna liliwal leydi Niger hedde amin mine e koye amin min paami kono bandimi no gonɗo no waɗa silmaji muɗum yaade nder leyɗe yaasi
international
kanko Aissa Maki o enɗa ni e dow fii silmaji ko o waɗi o heɓi mbarjariji kewɗi caggal majjum du o laatake lomtowowo Oumaru Ganda kañum e jingare mayga en artina o waɗi silma e leydi ndi
Oumar wakkati mo tawaɗen nder mu hannden o enɗan ni wakkati powtir noon ko sukaɓe jangoɓe jande lokkol de en daari ɗu ni fa hannden hitano fuu ɓiɓɓe leydi Niger to enɗan ni tawaɓe Algérie no janga no tefa wartude wuro na
non noon dey ɓe keɓay ɗum caggal jeɗɗije ɗiɗi ni koɓe ndomi ummanɗe laanaji piroji e warde ɗo enɗan nder gallu ñamay jippade noon ni woɓɓe maɓɓe jonkay koƴi hano looreji noon ni e wartude baako no wondi caɗaale ko ɗum wawi waddan ɗu en
noon jaati waɗi Oumar nder jeɗɗire wittine de enɗan ni woɓɓe maɓɓe naati loore gan warude ɗo enɗan leydi Niger nder gartol maɓɓe goldu ni fa hannden Oumar loore rufidi he woɓɓe maɓɓe faadu ni goɗɗo maayi yimɓe ɗuɓɓe du barmi
ñalli gonga no Ibrahima Danladi Fourera secrétaire général comité kawjiɗo mane wiye comité syndicat ji ɓiɓɓe leydi Niger jangoɓe to enɗan leydi Algérie warti dow filla majjum firtaɗengal fulfulde
effectivement
non non jatin laabi laanaji piroji pirtaka ɗum da kan waddi kuuɗel jadiraɓe amin no koƴa farrati no tokkira laabi loreji worɓe he rewɓe fuu goonga fiino mo welira he ɓerne baa ko minen gaɗa bawɗe amin fuu ngam mo sola heɓo paamo ko leydi Algérie fawaranden jooni firtay keerol mum e leydi Niger biidal naatugal caka amin e hoorejo min kaali dow keerol saɗramaji ɗi sukaaɓe école e leydi Niger gomɓe no jannga Algérie woodi hoorejo hettinake min o hoƴanimin aadi kode lamɗo jaɓi mosola no heɓato dow saɗarmaji ɗi
inchallah
ñali ɗum waɗi mbiyen wakkati ko habaru gonno yaha warta ɗo enda nder jangirde université Abdoulmoumini mo ñamey to wiya sukaaɓe jangoɓe ɓen no joɓan ceede ko watta buuɗi ujunere e kemenayi
Oumar gan ƴuude kumpa ko wonno waɗe ton enɗan ni sey kettinoɗen ko ardiɓe fedde université Abdoulmoumini nde enɗan wi'i ko Olivier Assogba wi waddi firta e ɗengal fulfulde
hawrtere janngooɓe université adumumuni e koƴi laawol hoƴude buuɗi kemenayi elen joddi janngol université fuu ngam batta ɓe keɓa ko ɓe gollitiri yeruno zaman Allah Mamman Boubacar gonɗo e ley fedde nde endan o holliri
la première chose
hunde arande komin gaɗirta ceeɗe ɗe nde ni rafiki Allah heɓi janngo e ceeɗe ɗen sawrirte no woodi gollal kason en coodol ñamdu maɓɓe min kooƴata
travers cet argent
ɗum waɗi wakkati janngooɓe ngala no paami ittol ceede muɗum en ɗe endan ka noon jooni oni ɓe puɗɗi ɓe paama heɗum won ko ɗum nafoto
bon pas vraiment
goonga jaadiraaɓe an fantini kam hawrindeeji ga'eteeɗi nder université on kando heɓe no siryiri
inchallah fak
sarusi on wawta gollude sahana ceede ko wallititta ɗum woodi ngam golle ko watte no heewi sani
a entreprendre
faamude ceede ittiteeɗe ɗe endan toye wonno yaa e tokkitaadeɗe faa wooɗa ɗum saabi hitaande fuu hono himɓe wiɗotooɓe gongara mbiɗo ƴeewa toye won to ceeɗe ɗe endan watta
Omar yewtere pindinol meɗen hannde ni tariki Ibrahim Mohamed suka ummatore huɓeere Agadez kan woni ko gaddante hettinantoɓen en kettino ko Anise Karim waddi firtaɗe ngal fulfulde
en tawa kanani nder telaare Ibrahim Mohamed duɓi muɗum fu capan tati heewa darde sanne suka gorko noon laho
gaskena se ko Allah mi jooɗake nokkuuje kewɗe ekkitaade golle ko heese heese na ko mbawumi golle maɓɓe timmi nokku am halal illumi neɗɗo gooto na e tomin gaɗi nimɓe sappo ko ɓuri suulude kam woni heɓude loore am e hoggo am halal
oodu nan no dari gooto noon endan e ekkititoɓe to makko o wiyata kena kanko du Mohamed Magori
ana no gonɗo oɗon jii raɗɗu ni basin o ñootidama mi wonana miɗo paasomo mi ekkitake golle sanne to
Ibrahim
Mohamed o omo woodi jikkuji gonko andira ele golle makko yerno Nafisa Umar laatiɗo kañum on endan abdata makko ñotto
rachid e mo miyel
rachid no ñootowo am lobbo imo waɗa ñooli boɗɗi minen tuuɗi garoɓe to makko no ñoota saɗarmo makko ni woni wakkatiji gon neɗɗo heɓata ñoogol mum law sey da a waɗi yehu warta amma kay o ñootowo gasuɗo
miilo makko manngo kanko Ibrahima o ni wonno o waɗa nokkuuje kewɗe to himɓe yahtano ekkitowo ñooli ekkita sukaaɓe ummatore ngam batte duru duggol e rafi gollal ko tawa ɗo
Omar har ko darta ni fijoji coñinol ɓalli ni sabi en ko fijoji tefol coupe rugby mo leyɗe afrique no e hoore mum Omar mbiyen ndu ni fa hannden ko fedde rugby le 15 d'algérie alal o enɗen ni ton kampala heɓa en yaadu yeeso ɗum ndu ni dalila de en daari jalorgal ko fedde de enɗen heɓuno dow leydi ouganda diidi lasso e ɗiɗi e diidi sappo e jeego miccintinen himɓe ndu ni fa hannden ko sappo ene lewru juillet hitan duɓujinaɗiɗi e lasso e goho to enɗen ni gana heɓuno jalorgal dow maɓɓe
nomontiri men mbiya abdoulé minɓe gana ɓele leydi ouganda jaala keɗum en sappo lewru juillet bittiɗo gattanɗe capanɗe joyi e tati dow sappo e ɗiɗi zimbabwe du heɓi jaalake leydi burkina faso gattanɗe capanɗe jeenayyi e joyi dow joyi noga e ɗiɗi lewru juillet bittiɗo
ɗo wonto min kantata kokkol kibaruji amin ko sukaɓe ummatore ɗe enɗen seni jeɗɗirgonde Allah yaari